SaidLatestMusic.com.
Good 24 Chile. Sakusupa wakushina kono connection ya kushupa mulimu neve window kwa olula na kukupa wona batopa kusielwa future beni pepa ya kubatisa musevezi iteni pepa kono vavatashele nietile ni mapepa sweli na kukupa ndate kozi na kusepa aninzi ni wena vajela siva chepa na kutate kakalo memwaini nyanda alimukawa ni mozo manyando nukunanda so ni tuseva chehande valusika spinas express doti mani lusaka
vonikarezi kubala uka Managers General Case, Quality Boy, Tigo Sage, Yoso K Boy,
Mr. Kampepe, thank you for this one, man.
I'm Veji Milila Lutwe.
Kasi Kowoy, Nulele Kemanyando.
Kimpo.